nsonyi wana kuleka wo. Nagenda bulaya nenonya. Nali mutona yensi wetyo. Nali ngenze nkunonyeze. Olumu bambi tewe baka. Musabira nkome we waka. Nsonyi wa ebye komera. Papula ze zansibya. Nachimanya nti waliwo buzibu. Nange sali muzibe ndaba. Obulumi bwe wayitamu. Kaziko nemkuba hiti nezikwatayo mbulu nebija tene kulekawo nachimanya nti waliwo buzibu nange sali muzibe ndaba obulumi bwe wayitamu wadde kumbulu tewabulaga naye tebwe sikwetondera mbera saukanye kubali mama manya kimutwasima. Nalimba monsobi sonyi woro olwe nakasiko luyi siwe nje wena kuzibwanga nakola bubi olulalamba subi zandi kumamu olulalamba subi zandi kumamye sonyi wanga yekugambo nesiganga ulio mwakole sobi. I'm not perfect, I am human. I am human.